Saldi the Records.
Will it pause?
Come on.
Na 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 na.
Tempted, Ibilisa mejaribu kuniweka chini na Fatuma, yeah. Napenda raha batu hiyo ni bara. Willy Paul ni kijana machachari. Ibilisa mejaribu kuniweka chini ni memuchenga, From what I know, hata uda mavela waniwezi know. From what I know, hata uda mavela waniwezi know. And I know, a lot of we are falling down. It doesn't matter many times you've fallen down. And I know, a lot of we are falling down. It doesn't matter many times you've fallen down. Yeah. Anani penda. Yeah. Tempted, kupati sana. Tempted, na wasichana. Temptation, nimeshinda. Temptation zote ziko chini kwa chini. Mapepo wote wako chini kwa chini. Madawa zote ziko chini kwa chini. Unguchawi wote uko chini kwa chini. Okay, so ngoja kidogo, unamvuta bangi yule ameokoka. Okay, stop, ngoja kidogo, wavuta bangi wale wameokoka. From what I know, hata uda mavela waniwezi know. From what I know, hata uda mavela waniwezi know. Ilikuwa tempted kupati sana. Tempted na wasichana. Temptation nimeshinda.
Sawa.
Tete.
Was it?
Tempted.
Sawa.
Tempted.
No.
Hapana. Tempted. Hapana. Tempted.
No.
Hapana.